Renji, they call me Six Stars.
Mama bwela kukuza, tunukusha uzapisha. Uchenjele na mwabu, mama kutumila zobaba. Mama bwela kukuza, tunukusha uzapisha. Uchenjele na mwabu, mama kutumila zobaba. Mama love usulimo, uva muziko suyesa. Pavoya mbana
suri, kawanda
kutumila zobaba.
Bakabila bakamitwi kenshimbi njanji. They have to waezi mwilava meno mafupa. Kukwingili lava fwaya so wisula tyo. Bize bize winenu kamwai cheza pita. Batini shiba wishinga utombe mumatika. Open your eyes, use your brain. Uzive validi uvena ni makonde. Mutabu mfabu ino na fintu mchita kuli future. Ziva makondwe langati itu wa future. To unplug your future bafunika kulimba. Lavene umaimba siva mavisa potia. Waiva endia kunganga bafu kuploki.
Mama bwela kukuza, tunukusha uzapisha. Uchenjele na mwabu, mama kutumila zobaba. Mama bwela kukuza, tunukusha uzapisha. Uchenjele na mwabu, mama kutumila zobaba. Mama love usulimo, uva muziko suyesa. Pavoya mbana suripo, no wanda kutumira sobaba.
Yabo fa wino nefintu mchita yama. Idea yabo ya kumipo selenshita. Lole kesheni before it's too late mwe yama. Awo bantuta wa mi following alote. Lole kesheni kutikite kufe keep it talking for your future. Supporti yabo wakabilo kumbona pa kuingilila. Bande baka misali lenshila. Idea yabo ya kumwingilila yo. Bali bize bize tulukusheni mwe yama. Bali bize bize mukapisha mwe yama. Idea yabo ya kumisalile mato. Muka mwana after is too late bro.
Mama bwela kukuza, tunukusha uzapisha. Uchenjele na mwabu, mama kutumila zobaba. Mama bwela kukuza, tunukusha uzapisha. Uchenjele na mwabu, mama kutumila zobaba. Mama love usulimo, uva muziko suyesa. Pavoya mbana suripo, no wanda kutumila sobaba. Uva malavu suripo, uva muziko suyesa. Pavoya mbana suripo, no wanda kutumila sobaba.
Lenti Bamdiala Bamdiala Anko Benny Papa Ticho DJ Cutic DJ Tiatia na bose bashala. Tena Icho Icho
I love this beat.
Hey, this one be a melting production. Them shoulda know.
Exclusive to Zed Louder.
Shut.
You're down.